kweyagala lwaki tokola byonjagaza bwobaze kweyagala lwaki tongamba nenkiraba yewobaze kweyagala lwaki tokola byonjagaza bwe wakkiriza nasanyuka nnyo kuba wandaga ekigalo dale naye lavu gyompa sigirabawo ondaze nnina amaalo beibe munonne nkuba kukasimuko naye gwe notafaayo njagala ombuulire kibulako kuba simanyi kiddako beibe kimanyeze nno ndi kimuli bwondanfukirira mbodoka njagala nombawa n'obutiribiri buli kyoyagala nga nsituka e nga twerera tusimika mannyo eno bwe tweraga omukwano sembeza wano okutuukwo nkuteekemu akamma w'obaze gw'oyagala lwaki tongamba ne nkiraba ye w'obaze gw'oyagala lwaki tokola byonjagaza w'obaze gw'oyagala lwaki tongamba ne nkiraba ye w'obaze gw'oyagala lwaki tokola byonjagaza njagala osuleko w'ensula owulira amasanyalaze nkusaba onkwasa omutima owulire nange bwe nzitowa nkwagala nyuma baby nayo ndabisa nyuma baby onfudde na crazy praise of your love obubaka mbuyisa mu jita 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 mpulira njoya mpeta 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 buli kimu okirina oliwa ddala 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 nange mpalavu ndiwa ddala ddala w'obaze gw'oyagala lwaki tongamba ne nkiraba ye w'obaze gw'oyagala lwaki tokola byonjagaza w'obaze gw'oyagala lwaki tongamba ne nkiraba ye w'obaze gw'oyagala lwaki tokola byonjagaza